watu watu na nigame sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu ah ni watu watu na nigame sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu what you how what you hey hey bado ninga mta letters you go stay menoko get to fabulous joe way to k itembe mineri daga nisuke gaso jazo vati 69 no champagne toka friday night paka sunday we begin chwani wabongo tukishare wa lugha yetu hatujui pombe ikikolea nani sfuli home tabui ah ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu ah ni ratu ratu ndana get me sky much you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu watu tumeshatinga nyomi sila kitoto hardman na me tumechilling ngoma nzito ni tay pihi call me commercial ndana kanivo tuluke leo mpaka kesho ingawa mambo noti bada dagano sonyo shenyonge wejirushe mini zidi flow what up son mbona umepoza namna gan mkoni hauna mani au kichwani mambo fulani kama bitos cheza mbali na makauzu kama unakoto chunga sana kupigwa panzu wakona na wanananda yu na chupa zo mkononi wana wasaka wako wako siku moja waonekani swanyi mchezo rodhiviti toto mwendo fini kosa mwachele kamoja cross kumi lakini sima hardcore mwendo neri saro now we maintain jirushe mchezo kuisha balo ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu ah ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu tuendelee ku bang bang bila woga low talamba ninga soti zedi 11 I track ya kujirusha zip ziduda zako shucha so mikono juu ni sababishe hardcore mpaka twista ujumbe sana mwingi leo hapa na kuwakilisha kama napenda hii njo tuzidi kudatisha hata kama ngoma simple tu sote tupate kitu at least nacho kispote that's my final warning and this is how we do what's gonna do now let me hear what you say my demo mwa viwanja mjombo sije tusu usije onga sami noti mpaka mkufu daga gari jibaba kama uchumi unarusu spangua kilometa ukarari pana kukusu ata ipo umibakiza noti za kesho siyo unajirusha tu future nye michosho ah ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unarusu ah ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you jota timilike ndana muda huu muda huu eh bwana eh muda bado unarusu